kano kenkanga badde ne gita gwa badde ambuza na tenkomyewo manyi wakasula njiya leero munnamasaka ndese wabula nebaza abalungi mmwe bambi abafuba ne munkasukira essaala ebintu byenkola birungame mpozi ko n'okwaniriza nga byentero leeta situka n'obiibyamu ate kiki buno obulamu obumpi bwagala odigida abamayumba muzimbe si kibi nensimbi eyange egisa ku bode ehe siyita ku nyama kulya ttimpa olaba n'omubisi ogwali gwa nemangaaya ebyala biwala ebisabudde jjini ekyobiyitako ekyo sitera kikola bibeera byayasenga byekoledde keera nze enva sibiyiwa bambi ate kimba mbitunuulira ekizimuzimu ntyo wamma muligita ebyana bamwene nkuba emibimba owanairo miima naye nga bw'oyisaako eno baleero lwatamiro nange ndi wakuyimba baleero lisanga nkooka enga lukulupya amanya mu bufunze nze walukaga erya mathiyasi lyeviira mu kigo ewaffe buddu otuuka embugo lino kyama ku ddyo n'obaka ekinyerere ensi yange babulanga pasi tekangivire nsomoke bweru ngende kukyeyonnazobembwa mbulumi obungi mwesaliddewo nno ntyo gundi tolabanga kuleka babo gende bonaayira saaliddwe mukadde maama oyo kozi ne taata bendese buddu obwana bwange nga buto nnyo nnyo naye ekyokola sikirina nonya mbeerebe ng'ekyuka mweze kandaga ebulaaya bwe birigaana nkomewo sitaane we mbadde mpawokeŋŋanyiddwa kwonna kuyiya musajja kiti kya muwogo gyo kinyugunya abaganda wamagye kikwatira emitunsi eyawano yembeereganye ebintu bya uganda bimaze amaanyi gyokomoka basananya gyokomoddooba tewali mutu mugayavu wano ng'abaana ba uganda balina amaanyi mbali kudde beyitako yogu beetika ebisawo ebibasinga amaanyi azitowa kiro batugeza ataano yeebagajja omugugu oguwera mu kiro ekinaana nga mu ttaano bwagutuusa nno musajja wattu n'asasulwamu ebisatu mboyo naye alivaayo nze kandaga ebulaaya uganda esaanidde kufiira uganda ekintu kyennazudde nno esaanidde kufiira ate ne bwewatanya otyotuuka ku kaddi wange otawana mosi olumu uganda ne mwogaga walosaaga sente zikufaako era okusanga yaweeza omwaka nga zikumye kuba mukisanyu bw'oba omwavu oba ofaananako ng'embwa buli omu n'akukolako emboozi bozifuna abakuyiganya nfaafa nga batetenkanyodde mwerogwe ababbi mu uganda kabafuukeko ababbi osimatuka abo wali ate bano zebempita abasaasi mbugundi atomerwa emmotoka ebulaaya tewali amanyi kuyenga minkuduulu gyakubuza eri eriyo panado nga kalologesaani panado uganda ensi y'ebirwadde wano saako n'entalo ezitatadde a osoma by'osomeredde nga tebiriiwo wano ebbula ly'emirimu lyerindeese essungu ne kasikuwapa matuse naawo naye nnyatula nti ensi eyitibwa uganda lazima yasaanidde kuviira temuliimu alina mirembe omwavu n'omugagga buli omu alirawo owuuto mu katonda abasuubuzi naabo ebintu bye basuubula tekuli nnyo ssente kyokka terevenio bayisa ng'ababbi omuntu n'obonaabonera gye wazaalwa otyo eyajja okupakasa ate n'afuba kukozese waliwo akaagala okulongoosa ababbi ab'amaduuka emirimu kagyesiba omwezi leero bantu nga byakunywa balabye ng'amasannyalaze gavuddeko ne gakutula ewiiki ng'ekenya be bagalina soofe bannyini go twayuya abalwadde abo okusijeni osisinkana afudde eno uganda yakatuubagira ogwali obulungi nga tukulu tulinde ko mwako okujja bw'otalidda mu bumwanyi sikuganye fuguma ndowooza be zifuddeko manyiwa gwagwa gwe mugezi ayiseewo o bambi muno mu Uganda temuli ssente bwola bazifunye zeekuusaako ebweru muno mu Uganda temuli ssente era bwola bazifunye zeekuusaako ebweru abazimbye mu Kampala ezitemya kyokka neewuunya babalaba bubi ataamu nze neewuunya nnyanji yanyakaana wano ebyawano bye byakalubana ati nati n'ebweru kitawe neyeewaayo tino kankubwa eŋŋumi kasita noonya kimu ssente oba amanyi bagajjamu ndikomawo ntiika yinsi y'abakunye eno ddala atakomye waasinga mukama watubira mu kyotuyo yanokolewo naye tufa bannayuganda tuteekemu essaala n'abaasibirwa obwereere bayimbulwe bambi saba bakuume kawamba ggulu.